Joy yamde no jabbori min taji chapande tati dande studio kalangu ketino kibaru jimode fulfulde Omar Hamajanga to domasina jede ngondi kader chambian. Ender koy kibaru jimede ni enkale evide ko nyaw boylo dade biye tengu menen ziti wangi inde resio jimen didi do so etawa fatum wadi maybe min gartana on do majum nan ni bi ender lewru suma yere o nokkure resirde jiyamde zender no tawda rafi jiyam min gartana on ko ardido o nokku famenere nan ni yewtere meden pindino hande yatana ala do mabbitol keri leydi niger hautade e nigeria gadaado no gaye didi lewru marso kolati pofintinake makke dul latani bibbe leydi didi de nani bi e hala ka kalten ka menen ziti nyaw boy low daade no tawa der region do so yerno sarouz kawji do filla cellal himbe mo region on famtenere wodi dubbe kolli wiide der jeddire fu no wada ko watto nimbe sappo ko alama nyaw ngun tawte e mun kolati ton enda nimbe en tobe arti habde nyaw ngun le doctorore una non wuro no wi e bani zumbo mutari hamidu ardi do sarouz kawji do filla cellal himbe mo region do so nani ko winana hadizasa
musakan bintike mu da muka yi a fannin
der yautinaki kimin gadi der wuro doso min pami ko nyaw boylo wudane menajit nonni wangi der wuro go deni hisama der ledi doso fu der eto himbe chapande joy e jetato kimin gadi ko wonno tumuri e nyaw gunno himbe sappo e jo kam min kebedi e nyaw gum amma der wuro doso min kebay godube nyaw gum min goni minen domi keptol eto gadaado on wona min nyeme der wuro birni no wodi to nyawgun wangi e wurojugon neddo fugido ir hala maji hano hore na wore na dane mun no nawa na wulo wulo no handi jomun doggira loktorore ganciewe fame yala nyawgun
asani wannan cutar ce ko ba ita bace ba
chagal region do soni elawangal en jatana na to enda region tawa to nyaw boylo daade biye tengo menen zitungu wangi kando kay kolati nimbe chapande njoyo enayo ngu heba e mum fa wadi nimbe nogayo ko dum wari docteur abdul mumin abdullahi ardido sarus kawji do cellal himbe mo region tawa nani ko wi idrissa adam do majju
dalle chan waja madawa
der wuro madawa min kebi himbe be nyawgun nangi no wada himbe chapande jo e jenayo min kebi himbe sappo e nayo kan tabbintina himbe sappo dido kambe mayi der lady madawa der lady abalak min kebi nyawgun dondo no wada himbe nogayo be nyawgun nangi ko eto wada no wada sukabe nayo mayi der mabbe yi atake don tan nyawgun dari dun hebama der wuroji gon labi kisnoji imin kodi illa arande ni woni min yilo der wuroji din hautade e horebe sarusi durwi dore e rabu nyawuji min pirti ko e himbe be nyaw gum buri nangude woni sukabe be dubi nay fa yaha dubi sappo e nay dey no wodi mawbe be dubi nogay dey be duuda
mi sidi basu de yawa
en ko tande region zender kolati lele rusuma yere ndu nokure to jiyam resete mo zender no tawda sadanda rafi warobe no hokka jiyam gam faabade nawabe haajaabe jiyam isufu bori dan lele ardido no kure to jiyam hokkete do der zender nani ko wi ali keita
avant le début du carême
arande puddorde sumayere fu minen kawra pali jiyam gandoma sadarma jaccer jiyam ba hikka min gadi dun jiyam dan min kawri to sukabe lokkol e sogeji e to hawrindeji daranidi hakke be adama he jay himbe deni jomun ha jama jiyam hokka pali didi yi adeni yanditi warta luttina jiyam dan hokka dan e gartata himbe mi jettana sudure sirde jiyam no tawra e jiyam duddan himbe jo garobe no kokka huntata ha juju himbe jamobe ijan dan gandeni darama no wada himbe chapande jo kajabe ijan dan der nyaloma to purata himbe no gayo garobe denne dun eta himbe ni
c'est vraiment insuffisant.
General Abdourahmane Tchiani horejo leydi meden Niger kengan nogay e jeegon lewru mars ono woni ko yewtere naddi hakkunde makko e horejo leydi Risi biyeteedo Vladimir Putin dum do yeru no journal biyeteedo Le Sahel famtiniri be horebe leydi dido du kaldana do filla sembindinde laabi golli diggol hartonde nagudom gan durwidide e dum woni pelle kipitande pelle murtube tawabe do enda der Sahel be kolli du faawade joni sigilaaji kewdi lawol golli digol hojje dabareji har ko darta de leede didi Nani fabare joni ni bi'en fa hande kenga no horejo gouvernement leydi meden Niger Ali Mohamed Lamine Zen kanko do jidal nati hakkunde makko e dum woni bi'en nimbe bankial be seyawo kanjum e imo wano ni kolati bi'etede Jibril Jai dum woni ardido de golleji sigilaji ardi wari dum dobe kalana do filla wadde eto e nyamale ko leydi meden Niger rewte yeru no journal bi'etedo ANP faminiri nani bi'e gadande dum mabbitino kerol Niger hautade e Nigeria maire commune Birni ko ni watti dande yaade e bibbe wuro leydi makko to jami be to be mbujuna tude der Nigeria heba to be chamono diwtobe nimbe Abdou Hamidou maire Birni Konni nani ko wi Asman Moussa Arjikado majo
to sadda ankaru hita kerande mu
to wakkati ko keli on banu min gatinu dande e horebe leedi fa be pitta keli hakkuni konni e illela gam hajuji amin fu ko darata lumaku na doktoraku ilmu humi don jaha illela kam en dubbe no garato am joni sayyettore Allah gam koyi ko mi don domuno nyalane ne dem ko kede on banu gonga mi don nata le Nigeria amma sai sani tokki labi cuudidi amma joni ko kede impitama no hani wi e mo hem fu tokki lawol gam sani do yofi lawol gol ko tokki del laddi sa samay do diwtobe himbe ayi dum lato to satorna mawdo mo hem fu no han tokka lawol gol ko tabintina ko hisi horemu gam soge jino tawad du lawongo
hatsari gare shi
nanni faware joni gan tokkitaade leeru suuma yere ndeni hande en kaltana na do filla ha ko windi bundu ko tawano tawa der kulle burde nyaamede der du leeru dun du no huude non wodun nafaka sanne harto bandu yeru no docteur Abdurrazak bello jo andal do nyaamande famineri Nuru Hassan Abdurrahman.
C'est très bien pour le jeune
et dou wodani ciumi do nafaka mawdo nawtoro e ha ko wundi bundu e dun durwida e nyawuji kewdi hano tension en na nyaw sukkar e dou wodi do hoyirna torata redu wala sadarma fu der bandu bi adama neddo wawta wayli ha ko wundi bundu ko e nyaman dejugo gan der nyaman deji dimi indi fu mi holli ko idi tawra e kulle be doje sembe dei ha ko ko tawraka e kulle de ba ko ciumido no haja sembe nyamol mun ko dudi wala basi deni hadata neddo nawtoro e nyaman deji geregon hano gafeje na ledde kecce e ko nan
au niveau de consommation du moringa
ela wangal ka en jatana tanda Senegal Lady Dakar mbien fay sedun andi nayi an chubaki horejo Lady Kolawal Aranal gaddo no gayi e nay lewru mars o hano bietedo Basiru Bio Mai Fay kam woni ko hebi lamu dum do bietedo Amadou Ba e faware joni horejo Lady Senegal kido Macky Sall be fumburtake barkita demo e der hala ko hali kanko horejo leedi joyabo mo leedi Senegal o hali wiide ko wadan no watte fu ko attabe dum woni lawol golli diggol lobbol leede Sahel burtide der sede awde o watti tode der majju der lawol latol bal dum woni pelle leede Afrika dum ni wadi ko bi'em leedi meden Niger fedde modu wi'etende mena kenga woni ko fiide e talon be Burkina Faso tobe to enda Maroc tobe keppondiren dum do sodo miccito ni fedde meden mena de fiidino e be togo no gay didi lewru mars jabbindu dum to nimbe togo ngatibe didi do gotel kettine nan ko bi'etedo Badou Zaki e kintino fedde mena ko wi salamat kadiri
toujours on parle des matchs amicaux
fahindan wonana idun hala do filla latol bal pelle mawdi hakuni lady e lady ko kata latobe balbe lawol mo indi to be kemno bofi e gidi andu fedde ne wadi bawdum fu ba ko cadaali sedda heppata dermu ba ko be gadana latol bal o der habitare indu wadi ko be kebi jeccere harto latol mabbe lawangal hunde non ko na hani e golla do to bof heban amma dimma ke baado to latol bal o hunde ko wodi gam wadi latol bal labi didi ana hunde non ko hoyi akune balde tati e gidi am latol be wadi bawde mum fu gam e gadi latol bal nyengol e gidi am hunde lobberen
de resultat positif et les conclusions sont positives
Sangarten e yewtere meden pindino lebbi majjun jeddini ko kerol hakkunde Niger e Nigeria no mabbano ko dum mabbita no gaye didi lewru marsa bittido do ardangala laamu khalifa sogeji leydi meden Niger so do miccito du jangore no jippino laamu gadangol no gayi e jeegon lewru juillet dubujinaaji didi no gaye tati woni ko hakkunde Niger e Nigeria kerimo mabbita dum wadi ko biya mabbitol kerongol Hulata nake bipe leide dide pofitake maki. Balkisa sidi bandimi ndiye ito endan kero leide tunga njado le departama mgaya. Nani kwa famini? Umumaru.
Alal, noga enai leuru mars. Du vina iti ya noga enai minen tawa posta wa polisi be de Tunganjado. Kiloji chapande tati ya uro gaya. Hakune kero Lady Niger e Nigeria. Wati lebi jeti no mapi. Himpe Lady Niger, gere no tawa der loreji lumo. Ipe pondi lumo kamba Lady Nigeria.
Je suis très...
Gwanga alakai, minani belu mpitol kero i sanne. Gambioni satorna mfuwani i ata. Lamdu walume.
Ama gabu. Gamma juwadi konjo umi chede lore warde jewan. Gande munu yotade kamba chede komi mbo nata nubura nera ujune ekeme chuchu. Woi mitokirtana le indian juwude faa e gande.
Kalai gande. Daifa de kerol gol firtete himbe Niger e Nigeria tokirtana labi cheleteti derguika. Denni o pirtol ko wada no hoyirna maudo.
No Ibrahim Abashi gurudo moto. Adai data haliri.
Sengonga jondo mide mbelti sane. Wodi hande nungoni luma. Wari komingari kojude nyamope luma do kamba.
Sia kamba.
Weltara warden woni egeso I Lady Nigeria chudo sokoto no jogi are chone tete no fondi Lady Niger.
Minani bel msani. Aa minke miheba ibafu.
Lady Niger firti kerol mun dey ar golli tirdi gan cewtinaaki natol e burtol himbe gan tabbitinde denaku joddinama gollawol wala no suuli horejo fedde jon en loreji de gaya e dobbo lumojo bi Lady Niger gon
wallahi minani beldum majjun sanne wodi lawa lamu ko jago gol do hunde lo bereno neddo fudu mominji ko holare wala e momin kollan ullamu
mahiko
wallahi beli gadi der golledi sogeji no golla e bawdi mabbe lamdo wallube
fashalla no soferejo gado wo kamba gaya no holla weltare berne mun
baba
to lawol lobbal wala non dino habini be dudi do lawol ibe jabba cede amin
bako kulle ko tabbintinta denaku joddinama do kerol gol himbe tokkobe lawol gol no gonno gatti gokka ko pirtol kerol gol no wadan golleji ko fi kawrol jawdi ummito dibbe wurobe keba sembe do fi yehu wartaji
dawan to kibaruji meden tiliya dengal fulfulde joni wala fu ko baade wiide sana lamdo hetina en jango to min gadda taw kibaruji gom kirtante jamir
studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewter pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewter pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten faada studio kalangu yado Lady Niger
fina tawa jamu e chalal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
jude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger